never told me. Streets who are ningori. Uki saka glory. Vitu mingi sana uta realize. Life has shown me. I don't need to worry. Niki yangu kashimoni. Try tena mpaka siku uta rise. Story yangu ni ya kipeke. Macho nimeweka kilele. Acha leo tu minitembe. Hadi siku yangu ni pepe. Oh, oh, story yangu kipeke. Macho nimeweka kilele. Acha leo tu minitembe. Hadi siku yangu ni pepe. Oh, oh. Nimeiona, nimeiona. Kule nilikotoka. Na ninakoenda pia. Nimeiona, nimeiona. Kule nilikotoka. Na ninakoenda. Sitateleza. Na sitaweza. Kujipata ndani ya mesa. Nishatifuza. Sitateleza. Na zidi kutesa. Every day I will do my best. Will do my best. Secho seromo. Pare nene kumawayo. Pare gima chunyi nedwaro. Unge ngamanyalo pingi. Aha. Kinda gigeno. Sida zote donge noringi. Kila ngato neluungi nyingi. Yawa neluungi nyingi. Aha. Usichoke. Be who you wanna be. Be who you wanna be. Juwe ni champe. Don't let them take your energy. Don't let them take your energy. Namaste. You will find your inner peace. You will find your inner peace. And forever you'll find your favor. Favor forever. Nimeiona. Nimeiona. Kule nilikotoka. Na ninakoenda pia. Nimeiona. Nimeiona. Kule nilikotoka. Na ninakoenda. Sitateleza. Na sitaweza. Kujipata ndani ya mesa. Nishajifunza. Sitateleza. Na zidi kutesa. Every day I will do my best. Will do my best.